akwọrọ m n'azụ ijebe abụrụ ijebe amara chukwu ebe ebube chukwu ebe. The life I live it is backed by the Lord. See ebi ebi run ebi ebi heaven is in control. Everything I have it is backed by the Lord. Everything okay, everything alright. Iku kwa mano waki kuku mona tuwe oele tu mi mano ti araru. Akwọrọm n'azụ ijebe abụrụ ijebe amara chukwu ebe ebube chukwu ebe. The life I live it is backed by the Lord. Then ebi ebi run ebi ebi heaven is in control. Everything I have it is backed by the Lord. Everything okay, everything alright. Ebube
ebube mo.
Everything I am, it is powered by the Lord.